olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/samoan.
Ua toa e lalanga ilunga le tele o fina ngalo faalia ile mata upu ile au fai o tangata e mawhai o na whaatanga ina ele malo tele e urufa le mai mau maui au se talia nei. Ua mafua lea ona o se fua fuanga le malo tele e whaatapula aina le au fai o tangata e urufa le mai ila lo visa a onga. O le tau wole soi fuanga ile tūlanga mawulunga o iei nei a afianga ile au fai o fale ma le taunga ta o fale maututongi. O nisi o vaenga o loo faavaya ile fuafuanga le malo tele. E lua tesi ma leono pasene, pe lata i leono se la uono se full wafe le au fai tuputupuae po le au fai o tangata le population growth o au se talia ile se fulu ma le lua masina tau ya se tema o le tau sangana te anei. Na o oai le au fai atoa o tangata ile atunuu po le population i au se talia nei, ile lua se fulu ma leono tesi ma le valu miliona, o le neisi itanga na matele itangata ulufale mai e au mau po o migrants. O le totele na ulufale mai, ila lo visa onga pe fainga luenga. E tusai ma faa maumaunga le Office of Enumera faa maumawina le Australian Bureau of Statistics, o le si itanga le nei uato e faa paaleni yei le tulanga maa walalo leana yei, mō tau sangana tāpu ni ai tua oi i pui puinga o le wha ma i COVID i se fulmaleiva. Na wha alia ese economist tūtuatasi Chris Richardson, e le o tau mateina le whaingatā o le tau o le soi fuanga, mō le te leo ai ngai au se talia nei.
Inflation has taken off in a way that it hasn't done in decades. Prices have risen a lot, but wages haven't. And so when you go to the shops, everything else equal, it buys less than it used to. Interest rates have roared up. The Reserve Bank is fighting inflation through higher interest rates. And so out of the income that we get, you know, it doesn't matter what wages we get, it also matters what costs we get. And those costs have jumped up. The tax take is a share of your income over time. And it has absolutely roared up in the last little while. And by the way, each of those creates economic pain, which means that unemployment has gone up. So the downturn in our standard of living has been the sharpest seen in Australia in over half a century.
Chris Richardson. Na saonoa le minisita tupe le malo tele Katie Kelleher, o le mafua anga lea o le taumufai le malo, e faapaleni le tau o le soifuanga, ma le atina e o le tamau ainga. E pei ona aumaia i le tala i le tupe a le malo tele,
You'll see a responsible budget, one that puts downward pressure on inflation but still is able to provide support to for people with cost of living pressures and also has a big focus on future economic growth, the future foundations for growth in the country. So in a lot of decisions that have been made over many months, but we believe this is the most responsible set of decisions to help shepherd the economy through the next 12 months.
Le minisita tupe i le whainga malo o le Labour, Katie Kelleher. O le fuafuanga le malo tele, o le whaatapula aina leo tangata e o fuina iai visa onga ilunga atua onga maululunga po o tertiary level education e au fiai universite. Peitai e iai avanoa o visa faa o popo e mawhaiona o fuina le malo, pe a whaatulanga ina e a onga po o universite nino fuanga e nono fuai tangata o onga e le ngata i o i lātou mai fafo, ai o tangata nuu au se talia. O tangata o onga mai fafo, po international students, o lo omawai le faa se fulma le valu piliona ta la faa au popo i le ati ina e o le tamau a ingo au se talia nei, ma faa fai ngā luenga ina ai, le owa i le lua se la wafe o tangata i le atu nuu. Na saa unua le taitai o le National Party, David Littleproud, ua tatau ile malo tele o na sila sila ile faao popo ina o visa o tangata yai to mai faapitoa i matata ese ese.
We will be providing a very comprehensive immigration plan, not only in terms of students, in terms of refugee take-in, but skilled migration. The greatest gift Australia can give to any citizen around the world is a ticket to Australia. So why wouldn't we bring in the skills that we need into this country? Why would we exclude them? And this government has excluded tradies, the builders, the plumbers, the plasterers, the roofers, because the unions have said, no, we'll be homegrown. We want to be homegrown. But when you've got a housing crisis now and you've got people living in tents now, that's not much good to you in 2 or 3, 4 years when these trades come onto line, these apprentices come onto line. You've got another 3 or 4 years in a tent. What government does that to its people?
Le te itai o le National Party, David Littleproud. Aina sa au noa le te itai o le Greens, Adam Bandt. O le whaafita auli, e le o le au whai o tangata i ulufale mai e a o onga, ai o le whaamuamua,
Labor again is trying to divert attention from the real causes of the housing crisis. Again, they're attempting to link the two. We're seeing this strategy play out time and time again. Labor's giving billions of dollars of handouts to wealthy property investors that are denying renters the chance to buy their first home. Let's tackle that in the budget. And you go a long way towards tackling the housing crisis. I am very concerned that the closer that we get to the election, the more we're going to see an attack from Labor and Liberals on migration in this country.
Le te itai o le Greens, Adam Bandt. Na sa aunoa le sui tūto atasi i le Senate, Senator David Pocock, e le fō ia le whaafita auli o le uti uti o fale, I le whaatapula aina o le ao whai o tangata o onga mai atunu ui whafo. E te tauona sila sila I le whainga o la whonga o loo manuia ai tangata e ona whale, ai a tiri maafati ai tangata o loo maututongi pe o loo rent.
There's no silver bullets here. This is one thing that needs to be dealt with, but we need to be looking at, you know, tax. How do we change the tax incentives for investment properties, which stack things in the interests of investors, rather than having housing as something that people in our communities should be able to afford? But we have to be able to talk about immigration. What do we want that to look like? How many? What does that mean for things like housing? What does that mean for skills shortages? And I think critically, when it comes to universities, what does it mean for their research funding?
Le sui tutu atasi o le Senate, Senator David Pocock. O le awha I o tangata e mawhai o na ulu fale mai a aumau, I au se talia nei, se lau iwa se fuluafe na ulu fale mai I le tausanga luafe lua se fumana tolu, luafe lua se fulumalafa. E le o iai se tapulaa I visa le tu mau po o temporary visas. O le reporti na wha maa popoina e Biwa Kwan, mo le SBS News.
Like, share, ma faali sa ufinangalo, muli muli ili SBS Samoan ili Facebook.